mapenzi aina gani?
Boze.
Unapenda nikilia lia. Mapenzi aina gani?
Motive to don.
Unapenda nikihuzunika. Ulidanganya unanipenda. Oi, mama. Ulidanganya unanijali. Oh, mama.
Niko.
Weni bure kabisa, weni danganyo, weni vunja moyo kabisa, baby go. Weni bure kabisa, weni danganyo, weni vunja moyo kabisa. Kwa marafiki nilikusifia, hata kwa adui nikakusifia. Ah, mnyonyi dodo, banana follow. Iyo shepu wowo,
bure kabisa,
my baby wowo,
bure kabisa.
Kukusona na mama yangu, sababu yako mpenzi wangu, hey. Nilidhani unanipendanga, hey. Kumbe kila mtu anakupendanga, hey. Mbona moyo wangu na uvunja mama bila huruma, oh, oh, oh. Mbona unanitesa we mama we, mama we.
Baby go.
Weni bure kabisa, weni danganyo, weni vunja moyo kabisa,
baby go.
Weni bure kabisa, weni danganyo, weni vunja moyo kabisa,
baby go.
Weni vunja moyo kabisa,
baby go.
Weni bure kabisa, weni danganya, weni vunja moyo kabisa,
baby go.